mukama yebazwe nga tugenda okusomesa ekigambo kya mukama amakya gaayo nsaba tuwonge ekiseera kino gyali mu kusaba kitaffe omwagalwayi mukama katonda waffe omulungi tujja gy'oli tujja eri namulonda ey'ekitiibwa okuwuliriza okuva eri omutima gwo mu kigambo kyo ky'otuma n'olabirira era n'olabiriza okutuukiriza tukwebazaayi mukama nti okijjuza amaanyi nga ganatukyusa n'embeera zaffe zonna ab'omu nda zaffe ab'omu maka gaffe emirimu gyaffe obuweereza ekibuga n'ensi yaffe byonna ayi mukama okuba nti bineeyongera mu butuukirivu n'obutukuvu ebibigwanidde kubanga tuwulira ekigambo kyo ne tukigoberera tugaana sitaani enkweza emitego gye n'obulimba bwe obunafu bw'emibiri gyaffe ogezaako kutulemesa okuwulira n'okufuna ekigambo kyo mu bwetoowaze era nga tukwebaza nti kinaasigwa mu mitima egiringa ettaka egimu okubaza kikumi ku kikumi ebyo eby'obutuukirivu ebitugwanidde mu linnya lya Yesu Kristo mukama waffe amiina kama yebazwe omulamwa gwaffe amakya galeero guli amagezi n'okubikkulirwa bya mukama mukama yebazwe amagezi n'okubikkulirwa bya mukama tugenda kusinziira mu kitabo kya Danyeri essuula ey'okubiri okuva ku linnya olusooka tukome ku lwabiri mu omunaana mu mulamwa amagezi n'okubikkulirwa bya mukama mu ssuula yaffe eno ey'okubiri tulaba obukakafu bw'ebyo ebyayogerwa Danyeri mu ssuula esooka ku bulamu bwe naddala mu lunyiriri olw'ekkumi n'omusanvu ekitundu ekyokubiri bw'otunulayoko nga bwe ntera obakubiriza okutambula ne Bayibuli zammwe oba waakiri n'owandiika n'ekyowandiisa ebyo ebisomesebwa lunyiriri olwo lugamba nti Danyeri n'asukkirira mu kutegeera okw'okuvuunula okwolesebwa okw'engeri zonna n'ebirooto era bye tulaba mu ssuula eno ey'okubiri nga bwe byali ebituufu ennyo nti yasukkirira mu kutegeera okw'okuvuunula okw'okwolesebwa okw'engeri zonna n'ebirooto ekyali ekimu ku miganyulo emiyitirivu egy'obulamu bw'obutekkiriranya nga bwe twasomesebwa oluwedde mu ssuula esooka musomo ogw'okubiri lutugererwa bwe gwali nga tusoma olunyiriri olusooka Danyeri essuula ey'okubiri nti mu mwaka ogw'okubiri ogw'obufuzi bwa kabaka Nebukadineza Nebukadineza n'aloota ekirooto neyeeraliikirira nnyo n'otulo ne tumubula okutegeezebwa okutuufu okunnyonnyola ekiseera kino ekya okuba nti kyali mu mwaka ogw'okubiri ogw'obufuzi bwa kabaka Nebukadineza kwe kuba nti bo ababulooni era nga be baali Abakaludaaya tebaabalanga mwaka gusooka kabaka mwe yafugira oba mwe yafuniranga obw'obufuzi wabula ogwo baaguyitanga mwaka mwe yatikkirwa then omwaka ogwaddangako ne bagubalanga ogusooka kubanga mwe yafugira ng'omaze okugyako omwaka gwe yatikkirwa nooza baalinga nabo balina engeri gye baagala okuyisaawo ebisanja naye oluvannyuma boowe batyo bwe baabalanga emyaka naye ate ng'abayudaaya baakibalanga bulala kubanga mu ssuula esooka twali tumaze okutegeezebwa nti Danyeri ne banne baali bamaze emyaka esatu mu kubangulwa mu Kikalidaayo ne batwalwa eri kabaka abagezese era ne bayitira waggulu mu bigezo bye yabawa ne bakuzibwa okuba abaweereza ba kabaka oyinza okubuuza nti ate omwaka mwe yabawambira teyali kabaka obutuufu buli nti teyali kabaka mu kiseera mwe yabawambira mu 65 BC yali mulangira kitaawe yali omufuzi era kitaawe baali bamuyita Nebukadineza yamusikira butereevu kubanga yali adda okuva mu lutabaalo olwo mwe yafuniramu ba Danyeri olwali olwasooka eri Yuda yasanga kitaawe afudde kubanga so bakabaka webagamba oro nalyoka musikira nafuka kabaka norecho bino musuleno byaliwo mangu nnyo oluvanyuma revyo musula eyokubiri kama yebazwe tweyongereyo kusoma munyoro okubiri tusa kure 13 zigamba nti awo kabaka natumya abasawo n'abafumu n'abalaguzi n'abakaludaaya okumutegeeza ekirooto kye kyeyaloota ne bajja ne bayimirira mu maaso ga kabaka n'abagamba nti naloose ekirooto ekimbuzizza otulo njagala mukintegeeze n'amakulu gaakyo. Awo abakaludaaya ne baddamu kabaka nti mu lulimi olusuuli, ayi kabaka, owangaale emirembe gyonna. Buulira abaddu bo ekirooto, nabo banaakunnyonnyola amakulu gaakyo. Kabaka n'addamu Abakaludaaya nti, kino kye nsazeewo, bwe mutantegeeze ekirooto ekyo n'amakulu gaakyo, nzija kulagira mutemebwetemebwe, era n'amayumba gammwe gamenyebwemenyebwe, kyokka bwe munantegeeza ekirooto n'amakulu gaakyo, n'abawa ebirabo n'empeera n'ekitiibwa kinene. Noolwekyo mumbuulire ekirooto n'amakulu gaakyo. Ne bamuddamu nate nti, tubuulire ekirooto ekyo kye waloose, tusobole okubuulira amakulu gaakyo. Awo kabaka n'addamu nti, ntegeeredde ddala nga mwagala kufuna bbanga ddene, kubanga mutegedde nga kye nsazeewo maliridde okukikola. Era bwe mutantegeeza ekirooto, ekibonerezo kiri kimu kyokka, mwekobaanye okunnimba n'okumbuulira ebigambo ebikyamu nga munsuubira okukyusa mu ndowooza yange. Kale nno, muntegeeze ekirooto, munyinyonnyole n'amakulu gaakyo. Ho! Olunyoole 10 lugamba nti Abakaludaaya ne baddamu kabaka nti, tewali muntu n'omu ku nsi ayinza okukola kabaka ky'asaba. Ate era tewabangawo kabaka ne waba w'amaanyi atya oba wa buyinza atya eyali asabye omulaguzi yenna, newankubadde omufumu yenna, newankubadde omukaludaaya yenna ekintu ng'ekyo. Kabaka ky'asaba kizibu nnyo, tewali n'omu ayinza kukibikulira kabaka wabula bakatonda abatalina mubiri ogwa bulijjo. Kigambo ekyo kisunguwaza nnyo kabaka, kyava alagira abagezigezi bonna mu Babilooni okuttibwa. Kiragiro ne kiyita okutta abagezigezi bonna, era ne wabaawo abasajja abaatumibwa okunoonya Danyeri n'emikwano gye okubatta. Kama yebazwe mu Babilooni akaseera ketumbyako kaali kakazigizigi, weewuunya okuzuukuka ku makya kusikwa mu buliri okole ekintu ky'olaba nga tekisoboka ate nga tebunnaba nakukya, abeewo okulira nti aa bonna baakuttibwa. Ho! Ndoza mutandise okukiteebereza we gwali mu lubiri mu kaseera ako. Nga bwe tumanyi kaakano era nga bwe twalaba omwaka oguwedde nti si kyanfuna Katonda waffe kwe tukkiririzaamu ow'eggulu n'ensi okwogera eri bakabaka mu birooto, wadde baalinga tebamukkiririzaamu. Twakiraba nga bwe gwali eri Falaawo ow'Emisiri bwe yaloota mu myaka 70 egyali gidirira, era ekyalemwa abafumu n'abalogo b'Emisiri okuvuunula mpaka Yusufu yaleetwa. Era tulaba ng'abafumu bakyasanguza mu lunyiriri lw'11, tebaali bategeeza kabaka nti kyasaba kizibu nnyo, tewali n'omu ayinza kukibikulira kabaka wabula bakatonda abatalina mubiri ogwa bulijjo. Newewuunya nti bo baalowoozanga nti waalingayo bakatonda abalina emibiri egya bulijjo. Naye ne kabaka Nebukadineza, bwe tumanyi nti yali musajja alina akasunguwaire ak'amaanyi ennyo, kye yabasaba ekyalinga ekizibu ekitasoboka yachiba suvira mbutufu. Kubanga bali bafumu, bali barogo. Bali basezi. Nti, wadeye ya samu obukuju kuju. Siti kaka fudala oba yari era vide chiloto che chona. Na ye yari abasuubira nga abafumu. Oba abalaguzi. Okuba n'entabagana ne bakatonda oba emyoyo. Okusobola okuba nti bakola ebyo bakatonda be balina okwolesebwa gye bali okuva mu nsi ey'omwoyo. Weewaawo. Kye kyali kibaweesezza zi ofiisi zaabwe. Sikyo? Norwekyo wadde yakisamu obukujjukujju n'obusuubu. Kye kyali kyanjawulo nnyo ku kye yali abasuubiramu. Naye nga tumanyi nga we gwali era mulembe gwa Yusufu, Katonda kuluno yali abasibye. Emyoyo gyonna ng'agibuzizza okumanya n'okutegeera ebyali mu nsi y'omwoyo mu kaseera ako. Mukama si wa kitiibwa. Mukama si wa kitiibwa. Haleluya. Ekindowoozesa nti wadde obusungu bwe obuyitirivu bwe mwamwerabiza nti yalina omuweereza mu babe abaali bawangusibwa eyali asinga ku Bakalidaaya emirundi ekkumi. Nkiwa nti bo Danieri ne banne bo baabeeranga walako n'olubiri lwa Kabaka n'olwekyo bwe yazuukusibwa bano abalala bonna ne bayitwa ye yali walako ne banne. Kubanga olunyiriri olw'ekkumi n'essatu ekitundu ekisembayo kitugambye nti wali wabawo abasajja abaatumibwa okunoonya Danieri ne mikwano gye nabo battibwe. Bwe tusoma kuva ku nnyo olw'ekkumi n'ennya okutuusa ku lw'ekkumi n'omunaana tuli mu Danieri essuula ey'okubiri ku mulamwa amagezi n'okubikkulirwa bya Mukama. Nti awo Danieri n'asisinkana Aliyoki omuduumizi w'abakuumi ba Kabaka bwe yali ng'agenda okutta abagezigezi bonna ab'e Babulooni. N'ayogera naye mu magezi n'obukalabakalaba n'amubuuza nti, kyavudde ku ki Kabaka okuwa ekiragiro eky'obukambwe bw'ekityo? Aliyoki n'annyonnyola Danieri ensonga eyavaako ekyo. Awo Danieri n'alaga eri Kabaka n'asaba aweebwe ekiseera okwogera ne Kabaka alyoke amutegeeze amakulu g'ekirooto. Awo Danieri n'addayo ewuwe n'ategeeza mikwano gye Kananiya ne Misayiri ne Azaliya n'abagamba basabe Katonda ow'eggulu abalage ekisa ababikkulira amakulu ag'ekyama ekyo ye ne banne baleme kuzikirizibwa awamu n'abagezigezi abalala ab'e Babulooni kama yebazibwa. Danieri era mu bugezi bwe tulaba nti yayolesa ne mu ssuula esooka era nga mwalimu n'okuganja era ekyali ekimu ku miganyulo emiyitirivu egy'enjawulo gye yaweebwa olw'okuba omusajja atekkiranya. Yasobola okutuukira Aliyoki omuduumizi w'abakuumi. Nze ekifaananyi ekyanzijidde kye kyamukajanga eyaliwo mu myaka gya Mwanga nga bwe tusomesebwa mu byafaayo bya Buganda. Era mu kifo ky'okuttibwa ate muwete mu bwe ng'amutuukidde yafuna akadde n'ayogera naye okwo kwali kuganja. Ate n'ava mu maaso ge n'atwalwa n'eri Kabaka. Era okwo nako kwali kuganja kama yebazwe. Era we yamusaba Kabaka amuwe akadde asobole okumanya ekirooto n'okuvunulwa kwakyo kyamuweebwa. Ate nga Abakaludaaya Kabaka yagaana okukibawa kama yebazwe. Kino nno Danieri ne banne baamanya nti Mukama Katonda yekka ye yali akisobola. Era bayita mu bwangu okimusaba. Bw'owandiika oba n'obikkulako mu Yeremiya essuula ey'asatu mu ssatu olunyiriri olw'okusatu. Yeremiya asatu mu ssatu olunyiriri olw'okusatu ate nga tumanyi nti Danieri yali asoma ebiwandiiko bya Yeremiya nga bwe tujja okulaba mu maaso ko. Yeremia 33:3 rugamba nti mumpite n'abayitaba n'embalaga ebikulu ebitanoonyezeka bye mutamanyi. Nti mumpite n'abayitaba n'embalaga ebikulu ebitanoonyezeka bye mutamanyi. Kama yebazibwe. Na bwe kityo Danieli ne banne bagende eri Mukama mu kukkiriza era naye teyabayiwa nga bwe tubuulirwa mu nnyiriri eziddako kuva ku linnya olw'19 tuli mu Danieli essula ey'okubiri. Nti mu kiro ekyo Danieli n'afuna okwolesebwa mu kigambo ekyo n'atendereza Katonda ow'eggulu n'ayogera nti erinnya lya Katonda litenderezebwenga emirembe n'emirembe kubanga amagezi n'obuyinza bibye. Ategeera ebiseera n'ebiro. Assaawo bakabaka era ajjawo bakabaka. Awa amagezi abagezigezi era n'okumanyisa abo abategeevu. Abikkula ebyama ebyakisibwa edda. Amanyi ebifa mu nzikiza. N'ekitangaala kibeera naye. Nkwebaza era nkutendereza Ayi Katonda wa bajjajjange. Ompadde amagezi n'amaanyi ombikulidde ekyo kye twakusabye. Otutegeezezza ekirooto kya kabaka. Nnyo 24 awo Danieli n'alaga eri Aliyoki kabaka gwe yali alonze okuzikiriza abasajja abagezigezi aba Babulooni. N'amugamba nti tozikiriza abasajja abagezigezi aba Babulooni. Twala eri kabaka mutegeeza amakulu g'ekirooto kye. Amangu ago Aliyoki n'atwala Danieli eri kabaka n'ategeeza kabaka nti nsanze omusajja omu baawaŋŋangusibwa okuva mu Yuda asobola okutegeeza gwe kabaka amakulu g'ekirooto kyo. Kabaka n'abuuza Danieli ayitibwanga Berutesazza nti oyinza okuntegeeza ekirooto kye nalabye n'amakulu gaakyo? Danieli n'addamu kabaka nti tewali muntu mugezigezi newankubadde omufumu newankubadde omulaguzi newankubadde omulogo asobola okutegeeza kabaka ekigambo kye kyewasabye. Waliwo Katonda omu ow'omuggulu annyonnyola abantu ebitategeerekeka. Abikulidde kabaka Nebukadneza ebigenda okubaawo mu nnaku ez'enkomerero. Ekirooto n'okwolesebwa biwafuna nga weebase bye bino. Tujja kukomawo amakya ga leero tulabe ekirooto n'okwolesebwa bwe byali. Naye Mukama era nga bw'abeera omwesimbu ennyo bwe yabalaga ekirooto n'okuvuunulwa nga we tubuuliddwa mu nnyiriri zino. Baamutendereza nga bwe kigwanidde era nsaba twetegereze etendo n'okusinza bye baamuwa. Wetetegereza mu lunnya 2 lugamba nti erinnya lye litenderezebwenga emirembe n'emirembe kubanga amagezi n'obuyinza bibye. Kama yebazibwe mulamwa gwaffe guva mu lunnyira olwo. Kama yebazibwe nti naffe nga tuliwo okusinza n'okutendereza Mukama gwe tukkiririzaamu tulina okuba n'essuubi n'okukkiriza okuba nti ayinza otuwa amagezi n'obuyinza byonna bye tuba twetaaga okumutenderezesa erinnya lye. Kama yebazibwe batugenda gyali mu kusaba. Olunyiro 2:1 lugamba ategeera ebiseera n'ebiro era ssaawo bakabaka era yajjawo bakabaka awa amagezi abagezigezi era n'okumanyisa abo abategeevu. Nnyiri luno lulimu mitendere 3 oba embala 3 nti ategeera ebiseera n'ebiro. Kama yebazibwe bw'abanga waliwo kye twetaaga okumanya ku biseera n'ebiro abitegeera bulungi era alina obusobozi obitutegeeza. Kama yebazibwe n'ekirala ssaawo bakabaka era ajjawo bakabaka. Weewaawo wabaawo abagaanidde mu ntebe yeyeka asobola okujiba jamu mukama yebazibwe nti mukama yebazibwe era n'abalala yasobola okubassaawo n'ekyokusatu nti awa amagezi abagezigezi era n'okumanyisa abo abategeevu mukama yebazibwe bwe tuddako katono omu ngero tubuulirwa nti amagezi gava mu kutya mukama mukama yebazibwe n'olwekyo bw'obanga olina entiisa y'obwakatonda ku bulamu bwo kiba kigwanidde okumanya nti naawe obalibwa mu bagezigezi mukama yebazibwe n'olwekyo bwe kiba nga obalibwa mu bagezigezi amagezi geweetaaga oba gakuyita bibuuzo oba gakumaliriza pulojekiti oba assignment oba kubaako ky'otuukiriza mu mirimu gy'oba mufumbo oba buweereza oba buvunaanyizibwa bwonna bw'ogenda eri mukama mu kusaba asobola okugakuwa kubanga oba wankizo okusaanira okugaweebwa mukama yeebazibwe tweyongerayo mu lunyo olwabiri mu bbiri lugamba nti abikkula ebyama ebyakisibwa edda era amanyi ebifa mu nzikiza mukama yeebazibwe n'ekitangaala kibeera naye tukimanye era tukikakase ng'olunyiri we luli nti abikkula ebyama ebyakisibwa edda era amanyi ebifa mu nzikiza asobola okusoma fayiro yonna gye ziri mu materekero mu libraries n'akola ki n'azisoma n'akubuulira ebifaayo n'obitegeera n'ogenda n'obibannyonnyola ng'eyabisomye mukama yeebazibwe kubanga amanyi n'ebiri mu kizikiza n'ebiri mu seefu ayinza obikutegeeza nga tonnabajjiggula weewaawo njagala mu bino ng'ekifaananyi tukifuna eky'obuyinza n'ekitiibwa n'ettendo bya mukama tubikkulwe mu kitiibwa ekitugwanidde okuba nakyo gy'ali mukama yeebazibwe tusobole okusikirizibwa nga tweyongera mu misomo gyaffe mu kitabo kino ekya Danyeri okumanya nga naffe tuyinza okuba ab'enjawulo era abaleeta enjawulo mu mulembe gwaffe mukama yeebazibwe ti mukama yeebazibwe bwe tweyongerayo mu linnya olwabiri mu ssatu agamba nti nkwebaza era nkutendereza ayi Katonda wa bajjajjange ampadde amagezi n'amaanyi mbikulidde ekyo kye twakusabye era otutegeezezza ekirooto kya kabaka ekyo ne muwala wange kye yakoze era nga twebaza nnyo mukama nti wa kisa era wa mazima mwesigwa era wa buyinza mukama yeebazibwe mu ebyo mwe tulabye waguluko bennyonnyodde mwe muli emiramu emikulu nga we nkimenye nti ekitiibwa n'obuyinza bwa mukama byankomeredde era awamu n'okubikkulirwa kwe okw'obumanyirivu eri buli kimu emirembe gyonna era buli wamu bibye mukama yeebazibwe era olunyiriri olwabiri mu omunaana lutuwa obujulira bwa Danyeri ku mukama Katonda oyo mu kitundu ekisooka nti waliwo Katonda ow'omu ggulu annyonnyola abantu ebitategeerekeka y'oyo abikkulidde kabaka Nebukadineza ebigenda okubaawo mu nnaku ez'enkomerero mukama yeebazibwe wano bwe nfuna ne opportunity oba omuwaatwa okuwa obujulizi bw'obukuumi bwa mukama gye ndi n'eri mukyala wange nti ku lwokutaano ku makya twawonera watono nnyo akabenje twali ku bodaboda nga tujja mu kibuga fembi nga tugabanye bodaboda twali mu bwangu ne tusobola kulinnya takisi ate nga tulina kulinnya booda emu naye tuba tujja booda n'eyimirira takisi yali etuvaako emabega n'ejja n'etutomera yatutomera nnyo nti yakutula akuuma ka booda akakwata indikeeta akagaadi ya indikeeta nze ne nkoma wano kabina bweti nga owulira bwe nkuba bweti we yankomako takisi kyokka nga gye kyaviira ku makyako nga tutero kera nensaba ni mchala wange na yewe twadda oko atena damu nazuka na agama nti mfunye chiroto nga waliwo amanyi ga accident agalinga agatulumba gana tusabe ne nkwatagana naye mikono ne tusaba ne tumalamu amanyi ga accident ne tugaziiza ne twewaayo ne twewonga eri obukumi bwa mukama obwekisaakye ne tutambula naye teebereza nga sawa tezinaba na kuyita ssatu we twawunira watono ennyo akabenje kubanga omanyi boda gwe ali ku boda gwe abeera boda yaayo ate nga wemba nnyonnyodde nze nawulire emmotoka ensibiddeko kyokka ng'emaze n'okutula kagaadi ak'ekyuma aka boda ne tutagwa nesirumizibwa era tewali na kinnuma paka kati mukama yebazi kama yebazwe nnyo n'olwekyo fenna kusoomoozebwa nti atuwa okwolesebwa n'okubikulwa mu birooto oba mu kuluŋŋamizibwa kw'omwoyo we gye tuli si kuba bubi not just for just naye olw'okuba aba n'ekigendeera eky'okutuukiriza okwagala kwe gye tuli mukama yebazibwe sandyagadde kunnyonnyola ki ekyandibaddewo singa tetwasaba kubanga sandyagadde kubaayo mu ddwaliro ne mukazi wange mu kaseera ako weewaawo naye ekitiibwa n'ettendo bya mukama obuyinza obwenkomeredde byonna bibye amanyi byonna ku bonna wonna emirembe gyonna n'olwekyo tweyongere mukkiririzaamu mukama yebazu nga tumaliriza nsaba twongere ekiseera kino eky'okubwirako ekigambo nga bateekateeka okusembera mu kusaba tukwebaza nnyo ayi mukama akaseera kano ke tubadde nako ak'ekigambo kyo tubuulirwa obujulirwa n'obujulizi bwe tulabye bulamu bwaffe obw'obuliwo gye ndi eri enju yange eri obulamu bwange ne bwe gwali eri Danieri ne banne we wabawonya okuzikirizibwa awamu n'abagezigezi be Babuloni tukwebaza ayi mukama era nga kye tukola kwe kwewonga gy'oli okusinza n'okutendereza nga we tusaba ekisa kyo kitubeera ayi mukama okuba nti tweyongera mu kwagala kwo gye tuli ng'abantu tutendeerwa tunafuwa tukoowa tugwamu amaanyi naye leka ekigambo kyo nga ky'otumye amakya gaayo kitusikiriza ayi mukama okwongera okwewonga gy'oli n'okwewaayo gy'oli okubeera abasongovu era abategeevu mu by'obwakabaka bwo kubanga otuma n'olabiriza ekigambo kyo kituukiriza ebyo by'okitumidde tukusinza era tuggulumiza mu linnya lya Yesu Kristo mukama waffe amen kama abawe ennyo omukisa.